akalulu kagenze katyo aeno kawedde kati eyalonze nasudde nzanita gwenonze anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide nsanyuse nnyo webala okujja otabadde nse gwendota ng'emmere njanuma negaya kanokoze baby leeta enva akamere ye gwenabobeza gwenoza okamulira akatunda wano empewo n'okigoba zobuguma wasuza n'esuuka janyitasembera otereze ebyasoba ewakyamye kyamula yegwakimala baibe anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide nsanze nakugamu nembeera nakyukamu zonsanze nafedinga olwabafere balava abankabya wanobajanga begonza olwansuula mubinga beekyanga ate amasiiga genkaaba yabadde agasangula gwesiraba atyanditasembera otereze byasoba ewakyamye kyamula yegwakimala baby gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide nakufunye bebi kanfumbe mwana we kamulingete waliyo nababadde banjogerera tisirifuna mulungi nebasekerera ngamba mababadde banjogerera oje mulabe mulungi aneyagalira ngamba mabasekerera oje mulabe mulungi yanekumira anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide anita gwenonze akalulu gwakawangudde anita gwenonze nalabye nga gwasanide